wake up every morning, see the sun shining. And I know, yes I know, Lord, you're leaving, yeah. Where am I so, till I'm with you, where am I so, on my heart so, there's no one like you, no one like you, Father. Where am I so, till I'm with you, where am I so, on my heart so, there's no one like you. Hata usiku wa manane, mfalme mkuu kuwa mataifa. Nitakusifu kila siku, hata usiku wa manane, mfalme mkuu kuwa mataifa. Wewe mwanzo tena mwisho, wewe mwisho wa mawazo. There's no one like you,
no one like you,
no one like you, Father. Wewe mwisho wa mawazo. There's no one like you,
no one like you,
no one like you, Father.
Mzuri wako unanifanya nipagawe, mapenzi yako yananifanya mtulivu. Mzuri wako unanifanya nipagawe, mapenzi yako yananifanya mtulivu.
Wewe mwanzo tena mwisho, wewe mwisho wa mawazo. There's no one like you,
no one like you,
no one like you, Father. Wewe mwanzo tena mwisho, wewe mwisho wa mawazo.